On the day Relief Society was organized.
Ẹ̀dá ọ̀mọ́tí ẹ̀mà kú ọ̀nà. Ẹ̀mà Smith kà sẹ́. Yẹ̀bẹ̀yẹ ẹ̀nìyẹ̀mà sọ̀nkú bi. Yẹ̀nìm sẹ́ yẹ̀bẹ̀yẹ ẹ̀nìyẹ̀mà ẹ̀yẹ sọ̀nkú. Ní yẹ̀bẹ̀ fẹ́ ayẹ ẹ̀nìyẹ̀mà ẹ̀hún hìá. Sàá ẹ̀nìyẹ̀mà wẹ̀ yìnà nọ. Ẹ̀tà bá sàá mẹ́rẹ̀ nọ sẹ́ni ẹ̀nẹ́ ẹ̀bà nọ. Báàkú bá na 1856 General Conference mẹ́rẹ̀ nọ. Ọkọ̀nhyẹ̀ni Abraham Young kà sẹ́. Àsọ̀rìfọ̀ nù bí ẹ̀nàm kwan sọ̀ bá. Ọ̀ká kyerè ọmọ sẹ́ mú jídìé. Mọ̀ ànú àmọ́ dé kà sẹ́ mú kà sọ̀rì hù. Ẹ̀ ń bùá mọ́ ẹ̀ má mọ́ nkọ́ ọ̀ṣọ́ àhìmẹ́ mu. Àjẹ́ sẹ́ mọ́ ayẹ níyẹ́mà àmì ẹ̀kyẹ́ mú yìí. Mọ́ nkọ́ na mọ́ nfa sá nkọ̀fọ́ yìí ẹ̀ mìíràn. Na mọ́ bùá mọ́ níyẹ́mà mú hìá sísí a. Ànyẹ́ sẹ́ mú jídìé nà bẹ́yẹ kwa. Yẹ káyé sáá asẹ́mi ọ̀ká ayẹ mẹ́mà nọ ètùtù ànàmọ́ ẹ̀kọ́ bùá ahotifo yìí. Ẹ̀dẹ́ na mmaa no yẹ ya ana. Sister Lucy Smith trọ́ sẹ́ ọ̀kọ̀nhyẹ̀ni Young ká ayẹ nọ. Mmaa no nyinaa yìí ọmọ ntaadeɛ. Nneɛma a ɛhyehyɛ ɔmo, ɔmo socks ne ade. Ɛboaboa ano. Ɛde gu hyɛn mu. Ɛde kɔma ahotifoɔ wɔ mmepɔ no mu. Mmerɛ a ɛtwa so no, President Young ɛka kyerɛ asɔreman yi sɛ ahotifoɔ yi abɛn Salt Lake City. Ọpa asọ́rìfọ́ yìí àchọ sẹ́ ẹnkankan mmaa no sẹ́ mú nkọ́ na mú nkọ́ bọ́ ọmọ ní ẹ̀dìdíé mu ní ọmọ nkata ho. Mo bí mu bẹ́ hu ọmọ no àwọ̀ atu ọmọ a ọmọ nan tu ọmọ kotodwe mu. Yẹ̀hyẹ́ mu sẹ́ mbá akọ́gye ọmọ. Ọmọ mma ní ọmọ hìá mu nyinaa. Lucy Smith sá ka sẹ́ yẹ̀yẹ́ deɛ bẹ́tumi ayẹ nyinaa mmarima no. Emua ne mmaa no nyinaa na ɔmo nan nyinaa ahoho ne ade. Yɛboa ɔmo nyinaa ma ɔmo nyinaa ɔmo ho tɔ ɔmo. Menya ahotɔ bi sen saa ɛwɔ m'abrabɔ mu sen saa mmerɛ no. Ɛdɛn na ɛba bio sa ɛfi saa deɛ no akyi. Yɛboa awia a me nua maa. Saa mmerɛ no, ɛte sɛ yɛn mmerɛ yi mu sisi a bebree no ara ɛfa neɛ ɛte sɛ mu. Akwantufoɔ a mɛfi ɔmo kurom mu ɛnam ako ho bebree no a ɛnenam ɛwɔ ɛberɛ mu. Ɛdu berɛ mu a, ekuokuo bi boa ɔmo. Ɛdu berɛ nso a, deɛ ɔmo hia paa yɛ adamfoɔ. A ọmọ betumi abụ ọmọ ama ọmọbetumi atena beebi ọmọbetu akọtena obi ọmọbetumi abụ ọmọ ne kasa no mpo afi etwa emu no mehyia a Sister Yvette Bugingo na wadi mfe eduo baako na ọne ne nua mmarima no nenam ọmọ kọtena aman bi a na ɛbɛ ɔmọ. Mfe nsia ansa na ɔmo amunya beebi a ɔmo tena ɛfrɛ na ɔmo fie. Ɔka sɛ saa amanfoɔ yi ɛboae na ɔmo yɛ mmuaeɛ ma yɛ mpaeɛ. Ɔne ne maame ne ne nuabaa ɛreto nnwom enwummere wɔ kwaeɛ no mu. Madwene ho sɛ anka ɔmo abakɔsɛm yɛ m'asɛm a kadɛ ne besi. Me nuanom. Yankopɔn storehouse no, ɛnyɛ agudie ne nneɛma a yɛhia wɔ yɛn ho nko ara na ɛwɔ hɔ. Abɔdeɛ sumsum ne yɛn nsanodwuma nyinaa wɔ hɔ a yɛbɛtumi de aboa. Sister Wixom aka sɛ, yɛabɔdeɛ sumsum wɔ hɔ a yɛbɛtumi de aboa nkurɔfoɔ. President Russell M. Nelson aka sɛ, ɛwɔ sɛ yɛ ne yɛsua sɛne yɛbɛtumi de agyidie ayɛ nneɛma wɔ wiase mu. Ɛwɔ wiase a yarea ne sum nneɛma fi wɔ mu. Sɛ woaware o, sɛ nware o, wokuta atenka bi a ɛyɛ akyɛdeɛ fi Nyankopɔn hɔ. Yɛn mmarima no yɛntumi ɛnyɛ deɛ ɛsɛ ne deɛ moyɛ yi. Asoin penny for no true carte be October 2015. I can't say seeking relief from other hearts. A corny idea to two of your momo chrome. And penny for a fray, say. I was say, yea, a cry near Busiani, I saw in Yna, Ebwa. Yet to me, Emma and Mount Form Hotomo, all meeting on my pamom with your moon chrome. Relief Society, Melkwo, no young women, a primary in our dream. Send ye a bit to me. We know that I am and penny for ye and cry on my mind. Each member of this world, yin yin I walk in Melkwoim, Yasha Pam. Oh, I'm right, boy, soon say a pet to share on call for red. And so I'll see a Kai say, yin to me to me can't sing a hoarding. San Ukraine, Mono, Yasha, it could be I see a friend of me a ho ho. Yeah, GDS say. Yeba compaye mu, empaye bomu, abwa, omo omo tutu kwanya ba yukroi mu. Woye kwanya yebe timi abwa, bako ne bako, ewe busye mu ni yukroi nyine mu. Ache, ena mfofa, ene Yesu Kristo, soma ode somye, yashwe soa yesa. Ewa yempaye bomu, niyema enye nya, ose ya kai, kimpenjama asembi o kai. Or from say, Mon poa or mom won't hear Munina. Now, Mon Kaiser will say, Wayne, I'm willing to answer money pay him. In real manum, yet nay and subwan call far, and here, pa my uncle Pong. Mon drain and trust same you home. Or ho about down home, or Babes Rano, drain a horse, or you'll be a ya wono at two, not dono. Mama, you were in Fisa, a bear summa money a bormo. I drink one, I can say. I'm ran out a common demon, no mammy, be any day, and so come demon, no mammy, and so no me, me a ho, one, old Jimmy. Namini share, no mammy be share. Me are an old boss rammy. I drink one, I can say. A sujo for be, sicker the man and nation, and so ye do bet me aye. Or so, or so, car back or send me fab. Papa yefobium eka se kone koyasa eto bebi a edin enso so ye yebom mu odom ni kruye mu a ibetime nya osran memu mu a meko onu aba bi eye obi ka se mami no ye release society for mpenyi for no bi na na okọ ekọ ye akataso e de chiche nkọfo na okọ from Kosovo. A call from London to Kosovo, Orchichesa, and Katasoi. O to crying, Bino, when you think as soon could be, sir. What you have done is a dear way, aya de papa fa, Sisia no coffee, Traquemo, Nacosum Unia. The funeral was filled with a year no. Asino, a man for be brave, Kika, Mammy, you won't sempa. Ah, now why, yeah, I'm right, a friend or song quiet near my yes uncle. For example, she opened her to say, oh, be any fear, and then I come and move a bois and my bununum be an adjunct and no pair a rear beer. Mean your man, or me a bit me, aye. I wish him my uncle Pondy and my your quay uncle to you any ma, me a bois and where home. Your uncle Pong, your jim quan. Ne Hong Kong Chrono, I a crowd of some babuay. President Iron, I can say, Heavenly Father hears an answer. On Yanko points ye, no boy, O boy, and piano. Oh, GDM. Holy Ghost is sent to you. Hong Kong Chrono, ye de maye, ne yawa, ye shaman. O beshe a ding, ne hoon. Baby, I yahoo, I didn't ye bedu. Hong Kong Chrono, a betcha chill red. As a do baby, our bedroom say, dear my a so in Yana. What if their story? Say a dream, sir, a fray, a do baby, a baby, sir, say, Uncle, my back or some, my back or some, Uncle Dana may help those in need as we are. Mummy and boy, and whom are they, ni and boy or moi, or muhia moi, oh, ya whoa demo. It be a beff car fine, who say, she hath wrought a good work. Why, yeah. Obey ye at the papa, why ye do bet in ye in a freeway strong con. Oh, Jesus Christ, amen.